Yeah. abanye bazokusebenzisa musukhathaza bami ngabazohlala nawe abanye bazokujabulela abanye bazokusebenzisa musukhathaza masumoni ngathi uyahluleka wena nhliziyo yami owakho umsebenzi uqedile bayeye abadlale ngawe masumoni ngathi uyahluleka wena nhliziyo yami owakho umsebenzi uqedile Bazohlala nawe abanye bazokujabulela abanye bazokusebenzisa musukhathaza bami ngabazohlala nawe abanye bazokujabulela abanye bazokusebenzisa musukhathaza masumoni ngathi uyahluleka wena nhliziyo yami owakho umsebenzi uqedile bayeye abadlale ngawe masumoni ngathi uyahluleka wena nhliziyo
Piano double this. Ngaqala ukuhlakanipha ukwemesaba uJehova. Levumele, levumele, levuvuseleli yano. Shilo gish impilo banokusho yile piano we. Imali ngeze ngithoke emilano ngale piano we. Ngilala ngalele ngiphile emazweni ngale piano we. Levuvuseleli yano. Shilo gish impilo banokusho yile piano we. Imali ngeze ngithoke emilano ngale piano we. Ngilala ngalele ngiphile emazweni ngale piano we. Yebubuseleli yano.
Piano ngijabulise, piano ngikhulekise, piano ngijabulise, piano ngikhulekise, piano ngijabulise, piano ngikhulekise.
Let's go. Yeah. should be played at high volume.
Yeah. Oh, Thank you.